urwego rwashinzwe ngo ruheraheze imanza zasizwe n'inkiko mpuzamakungu rwaraye rufashe ingingo ko umwemari Kabuga Feliciano yagirizwa ivyaha vya jenoside yakorewe mu Rwanda ku Batutsi mu 1994 atagishoboye kubandanya kuburanishwa kubera uburwayi. Mugenzi wa Tredi Rwema yavuganye na Olivier Nduhungirehe aserukira u Rwanda mu Holland ari icicaro cyose ntare amubaza uko bakiriye ingingo y'abacamanza.
Nibyo koko ejo urukiko rwashyiriweho kurangiza imanza z'inkomana bya mpuzamahanga rwafashe icyemezo cy'uko Felicien Kabuga atagishoboye kuburanishwa kubera uburwayi afite bwo mu mutwe bumubuza gukurikirana urubanza rwe. Ariko uru rukiko ntabwo rwarangije urubanza nk'uko ubusanzwe bigenda iyo uregwa asanzweho ubwo burwayi, ahubwo uru rukiko rwafashe icyemezo cy'uko haba ubundi buryo bwo kumuburanisha mu Cyongereza bwitwa alternative finding procedure, aho noneho buzaburanisha ibyo aregwa, ni ukuvuga fact, uzareba ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha, ibimenyetso n'ubuhamya byatanzwe n'abatangabuhamya, hanyuma rero rufate icyemezo ku byerekeye ibyo Kabuga ashinjwa, ni ukuvuga fact, ariko nta kukatira cyangwa guhamya icyaha Kabuga kubera ko nyine azaba atashobora kuburana.
Icyo ushatse kuvuga ambasaderi nuko ikigiye gukorwa ubu ngubu bazaburana ku bimenyetso by'ibyo aregwa, ariko ku giti cye ntabwo azakomeza kuburana kandi nta nubwo urukiko ruzamufataho umwanzuro rwo kumukatira?
Urubanza ruzakomeza ku byerekeye ku bimenyetso by'ibyo aregwa, kuko ibyo aregwa bikomeye byaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, urukiko rukazafata umwanzuro ariko rudashobora kumuhamya icyaha nk'umuntu uregwa, kubera ko abaganga bemeje ko afite uburwayi butatuma aburana.
Ku bijyanye n'ababuranyi, tuvuge ku rwego rw'abacitse ku icumu cyangwa se abakozweho na jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994, icyo gihe ubutabera bazaba bubonye?
Birumvikana ko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi ndetse na Leta y'u Rwanda twifuzaga yuko urubanza ruba kubera ko ni cya gikomeye cya jenoside, kandi n'uregwa nawe Felicien Kabuga ari muri ba ruharwa bashinjwaga ibyaha bikomeye birimo kuyobora ya radio ya RTRM, harimo n'ibindi bikorwa bijyanye no gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo ni ibyaha bikomeye, ariko muribuka ko Kabuga yamaze imyaka irenga 20 yihisha, bikaba byaratindije rero urubanza, ari nabyo bitujyanye muri iki kibazo cy'uko abaganga bemeza yuko adafite ubwenge babyise dementia ihoraho, kandi akaba atazazandamuka niko abaganga babyemeje. Birumvikana rero yuko atari ibintu twakwishimira, kuko ubutabera bwaratingijwe ituma tugera kuri iyi situation.
Ku bantu bashobora kuba badasobanukiwe n'iby'amategeko, hari abashobora kumva ko kuba Kabuga atagishoboye gukomeza kuburana no kuburanishwa, ibyo bivuze ko urukiko rushobora guhita rumurekura, ibyo niko bimeze?
Ntabwo niko bimeze, nta nubwo binavugwa mu cyemezo cy'urukiko, kuko iyi procedure alternative finding procedure ntabwo ivuga ko uregwa ahita arekurwa, ahubwo urubanza ruzakomeza. Nubwo we ataba agisabwa kwitabira urwo rubanza, ushinjacyaha azakomeza akazi ke ko gutanga ibimenyetso no guhamagara abatangabuhamya, uburana nawe ntabishaka azitabira urukiko, ariko ntabwo bizaba bisabwa kugira ngo urubanza rukomeze, ari nacyo kibazo cyari gihari. Kubera ko na mbere y'uko iki cyemezo gifatwa, urubanza rwagendaga buhoro cyane kubera ko rutashoboraga kurenza amasaha runaka ku munsi n'iminsi runaka mu cyumweru kubera uburwayi bwa Kabuga.
Isomo mukura kuri uyu mwanzuro w'urukiko, cyane cyane ko u Rwanda rukomeje gushakisha abashobora kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 bakiri hanze, kandi benshi nabo barimo gukura barimo kugera mu myaka nk'iya Kabuga icyo gihe ku bantu barokotse genocide mubona ko ubwo butabera bifuza ahanini batazabugeraho cyane cyane ko aba bantu batangiye kugera mu za bukuru bamwe bazaje bagaragaza ko badashobora kuburana
isomo dukuramo nyine ni byo mu cyongereza bita justice delayed is justice denied no kuvuga ubutabera bwakererejwe n'ubutabera butakurikizwa kubera ko genocide yakorewe abatutsi yabaye hashize imyaka 29 u Rwanda rwohereje inyandiko zo gufata abayishinjwa mu mahanga zigera ku gihumbi niyo mpamvu rero ari ngombwa yuko ibihugu by'amahanga byakumva uburemere bwa genocide yakorewe abatutsi ubwo bufatanye nibwo bwatuma abacitse ku icumu bahabwa ubutabera naho ubundi birumvikana ko uko imyaka igenda yigira imbere niko abashinjwa genocide yakorewe abatutsi bagenda basaza bikazatuviramo rero mu myaka iri imbere ibibazo nk'ibi ngibi aho abayikoze abayishinjwa batazaba bagishoboye kuburana
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'u Buholandi ndagushimiye cyane kubwa kanyu haye ijwi rya Amerika
ndagushimiye.